Ebitongole by'ebyokwerinda birabudde abakulira amatendekero n'amasomero okuteekawo enkola gye basobola okwesigamako okugonjoola ensonga eziruma bayizi basobole okubatangira okwekalakaasa mu masomero. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke ategeeza nti ssabbiiti ewedde abayizi mu masomero abiri okuli ettendekero erya Kumi Technical Institute mu disitulikiti ye Kumi wamu n'essomero lya Mburo Secondary School mu disitulikiti ye Kirukura beekalakaasizza ne boonoona ebintu by'amasomero.
Abakumi Kumi Technical School bo nti ensonga yaabwe yali ya butafuna mmere emala, naye bwe twagenda okumalira nga bamaze okwenoona computer lab, bamenya endabirwamu, bamenya ebintu bingi, ofiisi ya headmaster mwali badde muyina capacity, muteekewo embeera nti abaana bwe batandika okufunamu okwemulugumya mwali badde mutandika okulaba obuze buno.